Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na... Unatusikiliza kupitia Boomplay kama unafanya hivyo. Inawezekana ikawa kwenye Spotify ama iTunes. Asante kwa kuchagua Salama na. Na leo, Salama na Idris Sultan. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Ya Stone Town. Idris, it's really, really nice to see you. Na nimefurahi kukuona kwa sababu nahisi kama umekuwa mrefu hivi kidogo, ama umetanuka hivi kidogo, ama ni, ni ndevu kidogo, ama ni sharubu kidogo.
Iyo yote ni kwa ajili ya urefu.
No, yani kuna kitu kimebadilika. Ama kuna lolote limetokea hapa
kati. Ni hela tu.
Wacha. Speaking of hela, mzee. Yeah. Thank you so much for giving me a cue. Kulikuwa kuna kipindi ulikuwa unazo nyingi sana.
Yes,
ambazo
yes.
Kila mtu alikuwa anazijua. Na pengine kila mtu...
Public money.
Probably, yeah. Hata mimi nilishazipigia mahesabu yangu. What happened to that mula, my brother?
Ile hela ilikuwa na vipengele. Ile hela, the first time ambayo nimepata, nilikuwa na baadhi, a lot of friends walikuwa behind me. Na kumbuka ati mimi naondoka kwenda, nilisema the main plan ilikuwa kukaa 1 month. Mm-hmm. Naona, sasa, paka kuja kupata hela, first thing first, kumbuka kulikuwa hakuna plan ya kupata zile hela. Tulipata tu, yani, ni Mungu, nasema jamani, chukua sasa, wewe ndio ukupanga, ngoja tukupe.
Ukisema mishana. Tu ni wewe na nani?
Mara kwanza nilikuwa nafanya kazi kwa Raki, kuna rafiki zangu wengi ambao nilikuwa nafanya nao kazi pale. Alafu kechana hao na watu wengine ambao marafiki zangu wengine. Umeshaona? So wakati mimi natengeneza plan ya kwenda, nilisema nikiondoka huko nyuma, niacha like a team of people ambao wana push kufanya vitu fulani, because I wasn't even sure kama nitakaa mwezi mmoja. Ila mimi nilisema tu jamani, tukifika kule tupate ile platform. After tukapata platform, tutafanya mambo mengine mengi ambayo tunataka sisi.
Right.
So kuja kupata ile la first things, tulikuwa tujui kama tutaipata. Baadaye nimekuja kutoka ile nimeshinda tu. Kwanza niliwaambia don't give me the money kwanza. Acha kama miezi kama mitatu hivi ili kichwa iweze kukaa sawa. Unajua new money ni very bad. Yaani kwa sababu ukiwa na watu na vitu kama hivyo, maafu umeshatoka tu, watu wote wanajua una hela wewe. Kwa hiyo kila mmoja anakuja na lake. Which it was true kwa sababu mimi nimetoka na hadi ndugu jawahi sikia maishani mwako. Yaani ni yule baba wa babu wa baba wa bibi wangu, wa shangazi wa nani? Yaani huyo anakuja, yaani and they all think kwamba wana right kwenye kile kitu ambacho umepata wewe, just because unajua ile blood relation na vitu kama hivyo, to which sio mbaya, lakini kwa kama una akili yako timamu kwa muda ule, unaweza kuvurugwa kweli na hiyo akili timamu isibaki, kwa sababu kila mmoja anakuja na plan yake. Kila mmoja anakuja na plan ambayo ukisikia inafanya kazi vibaya mno. Yani kila mmoja wewe umeshaka na marafiki ambao kila mmoja kuletea plan yake unaona very solid, alafu unaamua opt out, but 2 months later mbona nashanga mbona plan yake inafanya kazi vizuri au ifanye kazi kabisa. Ilikuwaje na mimi? So sikuchukua the money for 3 months. Afu baadaye kulikuwa kuna marafiki zangu ambao niko nao very close, walikuwa wanisaidia kwenye vitu vyangu kunje. Ilikuwa either niwape kidogo kidogo au nianze kuanzisha kitu ambacho kitatusaidia sisi wote, to which nikawaambia do you think naweza nikawagea kidogo kidogo as friends. Unajua kila mmoja akaenda kuanzisha kitu chake au mimi nikaanzisha, wote wakasema tuanzishe. Umeshaona? Wale wengine ambao wakasema tuanzishe, niwagea kadogo kadogo hivi milioni 5, milioni 10, kila mmoja alikuwa ameondoka nacho. Umeshaona? So it was okay kwa sababu I took care of my friends. Ilikuwa sio obligation kwamba ni lazima.
Yeah.
Ila ni kama ile courtesy kwamba okay, these friends of yours wataenda kufanya kitu fulani. Sasa mmoja kati ya maafisa.
unaweza kunywa sangria ukao unashushia hiyo. Hiyo kitu inaitwa nyegezi. Sawa, ni kutoka samaki. Ndiyo baba.
Niko authorized kabisa.
Ah, vizuri kabisa. Unaenda pale unaagizia na washikaji zako au wengi ambao mlisaidiana kushinda hela, mnachukua hilo la lita moja 1030 tu unaliweka juu ya meza tunashia kama.
Wale baadhi yao naweza ni share nao kitu. Ni kitu yenyewe kabisa. Sasa what happened? Nice. Ni moja kati ya marafiki zangu, mshikaji mmoja hivi anaitwa Mike. Tuko naye karibu sana. Na ni mmoja kati ya watu ambao nimejua nao kama 5 years hivi. Umeshaona? Sasa yeye nilikuwa nimemweka very close, yani closer kuliko watu wengine kwa sababu yeye tumeanza naye tangu nyuma. Umeshaona? Wote tuko tunafanya kazi pale kwa Rakia, alikuwa ni model coordinator na nini na vitu kama hivi. Akasema mimi sitaki ku spend money. Ndio maana hakuna hata mtu alikuwa anaona na ball anafanya nini. I could have spent the money. Umeshanipata. Naweza kufanya mambo makubwa mengi sana. Ilikuwa ni 500,000, I mean 300,000. Ukispend kwa kipindi kile ilikuwa ni kama 2,600 nadhani. Rate ilikuwa ime fire up vibaya mno. Kwa hiyo ilikuwa na kama milioni kama 600 hivi na. Akasema, "Kwa nini tusianzishe vitu vingi?" Tukaingia kwenye mambo mengi. Yaani kulikuwa kuna swala zima la gold, kulikuwa kuna swala la kufanya vitu vingine vyote hivi. Nimemweka a friend of mine ambaye yuko very close. Sasa kitu ambacho kimefanya so much money zikapotea, and I don't understand zimepotea vipi, umeshanipata, is the fact kwamba nakumbuka kipindi ambacho ndio hela zimepotea vibaya mno ni kipindi cha uchaguzi. Uchaguzi nakumbuka nilipigiwa na mheshimiwa Januari, akaniambia he understands of my background kwenye swala zima la creative pamoja na photography na nini. Akaniambia, sikia, na kuhitaji wewe uwe kwenye uweze kusimamia timu nzima ya nani ya creative pamoja na photography na nini ya uchaguzi mzima ambao unaendelea kwa sasa hivi. Twitch tukaenda kwenye ofisi. Kwa hiyo mimi nilikuwa na akili yangu kubwa sana, naangalia mambo ya billboards juma nini manini. Nilikuwa nafanya kazi Bennett na jamaa mmoja hivi anaitwa Mkuki, a very good friend, ambaye alikuwa anahusika sana na the graphics pamoja na the outlook inaonekana. Mimi nilikuwa nahusika sana na the picture na vitu kama hivyo. Kwenda kufanya ile kazi, unajua kabisa jamani, hapa hii ni nchi ambayo inakutegemea. Kwa hiyo akili yako yote inabidi iwe kwa hapo. Kwa hiyo huku mimi nikitumiwa, kuna kitu fulani nataka tufanye, I authorize. Kuna kitu fulani nifanye, na authorize. Sasa after some time na realize pap 200 pap 100
bro pap. Pause. Ulikuwa unatumia hela yako?
Yes. No, sio kwenye uchaguzi. No, naongelea
kwenye hiyo
huku
kazi.
Yaani mimi nimesimamia kwenye uchaguzi.
Nakuelewa.
On the background. Mm-hmm. No maana sikuwa mmoja kati ya labda wasanii waenda kusimama kwenye majukwaa, because I had a way bigger job ya kusimama huko nyuma kufanya outlook yao na vitu kama hivyo. Umeshaona?
Mm-hmm.
So wakati mimi nafanya hii kazi, akili yangu, yani ilikuwa kwanza safari zilikuwa, nakumbuka nilikuwa naendesha BMW, nakumbuka nilikuwa naweza nikatoka Bagamoyo mpaka Dar as in Tegeta for about 15 minutes, kitu cha kama 45 minutes, nilikuwa hadi 15 minutes. Yani ni kumbio vibaya mno, nothing less than 100, kwa sababu ya kufanya hizi kazi haraka haraka. So my mind ilikuwa so out there. Alafu huku nimemwachia rafiki yangu aweze kufanya nini, kuorganize everything zifanyike. Umeshaona? Ni mtu ambaye unamtrust, you know them for 5 years, anakujua wakati wewe you are broke. Kwa hiyo huwezi kuexpect kwamba eti wakati sasa hivi you have it atakuwa ni mmoja kati ya the crooks waje kuvuruga vitu ambavyo mnavyofanya, kwa sababu unajua kabisa inatusaidia sisi wote. Hata hizi biashara nilizozianzisha, we are partners. Mimi sijaanzisha hizi biashara, I only injected capital na watu watafanya kazi, alafu sisi tunakuwa tunafanya nini, tuna earn wote kwa pamoja. Umeshaona? So sidhani kama unaweza kaamua kuvuruga biashara ambayo inakusaidia wewe mwenyewe ukiangalia the future. But little did I know kwamba sio common sense, sio common kabisa. Umeshaona? So wakati niko kule, mimi naweza nikapigiwa simu na yeye, kwa sababu ndo mtu ambaye mtu yote akinipigia mwingine anambia, sikia, ongea labda na Mike. Mike akinipigia na authorize. Sasa shangaa ni authorize 20, 30, 40. Mara nashangaa from 600 ime drop pap 300 pap 200 pap 250. Lakini something ikawa inaniambia, is somebody ambaye yuko nae close. So then kama inaweza kavuruga chochote. Umeshaona? Labda the business siku zote inavuanzaga, lazima itoe kwanza. You understand that concept. Kwa mitatoa, itatoa. Alafu baada itakuwa na ina gain. But then nashangaa, baada ya kutoa vitu vyote, so many, yani kulikuwa kuna vikwazo vingi sana ambavyo vinatokea for that money to yield. Kama kuna swala moja litokea la usafirishaji, na kumbuka ilikuwa ya gold. Usafirishaji, everything is paid for. Gold iko paid for na kila kitu. I have so many friends South Africa, nilikuwa na friends Zambia, nilikuwa na friends wapi. What they trusted me kuweza kudeliver kwao the gold. Umeshanipata? Na ni watu ambao nimekuwa trusted vibaya mno. I even met mtoto wa Mswati by the time. Nimekuja kuunganishwa na one girl nilikuwa na date na nili South Africa. Akaniunganisha kwa mtoto wa Mswati. Wakati ameniunganisha, we sat na nikapewa kazi ya kufanya delivery kwake yeye Mwesha nipata. Imagine the amount of trust ambayo nilikuwa naikiwa. To the level ambayo nilikuwa naambiwa, if you need security pamoja na transport, tunawezo kukupa private jet ya nanili ya kwetu ambayo natumiwa. By the time, one of the queens, kwa sababu na ma queen wengi, mm-hmm. one of the queens alikuwa ameland, alikuwa ameenda Michelangelo. Nikaitwa, niende nika meet the queen, kama ya ataka siku mbili au tatu. Within those 3 days, nipewe the jet, nifanya pap, afu tumalize. That time, mimi niko kwenye uchaguzi. Umeshaona? Nikaamua kukimbia haraka nikaenda SA. Kukimbia SA na kuja kumaliza swala narudi nyuma, everything is messed up. Usafiri sio ule ambao mimi nimetuma kwenda huku, nikasikia sio watu wamefika Zambia sio wamekimbia hapa. Nimesema, "Mike, you're the one ambaye ulikuwa unajua watu. How is it kwamba umeshindwa kuweza kuorganize?" Oh, nikatoka nikaenda Zambia. Trust me, unafika Zambia. For the first time mimi nimefika Zambia, usiku natembea through every single hotel pamoja na guest, labda wapi watakuwa wamefikia, sim zao labda hawajaweza kupata sim card or anything. I didn't find these people. Kumbe these people never even left the country. Umeshanipata? Yeye alikuwa anaongea nao. So at this time najiuliza, niachane na uchaguzi nianze kukimbilia hili swala au nikomee na uchaguzi ambao ni kitu it's way more important. Umeshanipata? Everything is really messed up. Kichwa changu kinavurugika nikiangalia kwenye account sasa hivi na kama 40 nilikuwa na kama 45 million by that time. Imagine, 45. Unajuza, how do I do this?
From yeah, 600.
From 600. The only expenditure ambao mimi nilifanya, I bought a car, my BMW. Mesha nipata, ambao ilikos kama 30 hivi. Mesha nipata, nikatoa ili BMW kaka pembeni. Kingine, marafiki zangu wote, niliwa treat out. Ambao nilispend ni $10,000. Ambao ni kama 23M hivi. Hiyo tu. Yani tena nilikuwa naziandika. I am very good at writing. Nikawa nimeziandika pembeni. $10,000. Tukaenda wote Saudi. Tukaenda zetu. Tuka wapi likuwa Centurion. Tuka chill for a week. Tuka maliza. Tizo nilikuwa vidude dude vibooking vinini. Blah, blah, blah. Done. Kwa $10,000. Ondoa na $15,000 labda ya gari. Yo moja kwa moja ni $25,000. That's the only money ambao mimi nispend. Hata my family haikugusa hile hela. Mwesha nipata. To which this day wana kia bala mshikaji kwa sababu hicho kitu. Na mimi sasa the problem ni kwamba he was close to me. My family hawamjui. Kwa kidogo naweza nikam back up kwamba mama labda humjui, umeshanipata? Auntie humjui, umeona? Kwa hiyo hata mnavongea hivyo mimi niko close naye. Kwa hiyo ni kitu cha tofauti kidogo. Umeshaona? Nikarudi wakati wa uchaguzi, nikaja kumaliza, nilivomaliza sasa mshikaji ananiambia nakumbuka hichi, sijui ilikuwa ni kabla au ni baada, ambako ndo alikuwa anafanya harusi yake Twitch. Harusi nikasema, harusi mwana amekuja ananilia vibaya mno, yani everything was not alright kwake, yani naona kabisa vitu haviendi, michango sijui nini, things are not really working out. Kwenye account hapo nina kama 30 something. Jamaa kaniomba vibaya mno, sikia, kumbuka ile mizigo yetu ya jamaa imeshawapata, amerudi huku, tutaenda kuishughulikia kesho kutwa, ni jambo dogo. Twitch ilikuwa ikitoka tu ile mizigo, I'm back to 600. Mshanipata? Because it was a huge load ambayo imewekwa pale. Jamaa sinikatoa 18 million kwa ajili ya kushulikia harusi yake, in which wale watu wakimalizia michango atatoa ile hela tuende kumalize kwa this somebody unamjua for 5 years. Aende akamalize kule alafu aje arudi tuje tumalize everything. Kwa mimi nakuwa na niko na hope ile. Si uite ni naive, si uite ni nini? Yeah. Niko na hope this is going to work. Mshanipata?
I don't think it's come on, naive. I think you were stupid along the way.
Yani, it's I trusted too much. Yani, ilikuwa ni too much trust ambayo nimeweka to people. Twitch, sio hata new people. Umeshanipata? Hao ni watu. Salama, hao ni watu ambao wewe sasa hivi nikwambie mshikaji wako karibu, ambaye mmehaso, kuna siku hauna hata 1,000. Mwana anakutupia labda kila kimoja unakaa nayo, baadaye unakuja unampa labda hata naye hata kingapi hata akudai. These are people you believe una trust.
We have those.
Umeshanipata? Kwa hiyo uwezi uka expect atafanya kitu kama hichi. Ni watu ambao mnajua mna grow together. Ndio kitu ambacho I believed. Sasa hivi na different mentality. Kiwicho yani, so things really went south yani katika kipindi hicho. Sasa the bad thing ni kwamba kuna baadhi ya sasa ilipofika time sasa nataka nianze kusolve the situation. Mimi sasa ndo niwavaa wale jamaa kwenye mizigo yangu na vitu kama hivyo. Kuna other things ambao pia walikuwa wame lose. Ikabidi sasa ile hela iliyobaki it couldn't solve. Inabidi nikope. Umeshanipata? Kipindi hiyo nikakopa a few money from a few friends kwa ajili ya kwenda ambao wao walienda kukopa watu. yani wale wa nini interest na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nilitumia tu majina yao, kuomba usitumie tu kama ustar, sasa ukaenda pale itakuwa kidogo ni mbaya. Ukishindwa labda kulipa vizuri, watu wataanza kuingiza kwenye media na manini. Kwa wale friends wakaenda kukopa. Walipokopa, mimi kuja kujaribu kusolve, nikagundua that business kwanza ilikuwa ni non-existent. Umeshanipata? Kumbe mwana alikuja akakwaru, alikuwa anadaiwa na watu wengine wakamnyang'anya, kuna gari zangu nilikuwa nimempa nifanye transport tu ya nini, nasikia huko bandarini watu wakajua yeye ameenda kuoda magari kwa sababu alioda kwa jina lake, wakamshika magari wakabeba kadi wakabeba, he had nothing. Yaani mpaka amewekwa ndani, kuna siku naniuliza yuko wapi, mimi nimesafiri, kumbe mwana amewekwa ndani kipindi fulani. Yaani it was so bad katika level ambayo hasa ukimwangalia bro amepoteza so much of my money. Afie mwenyewe ana hata shilingi 10. Umeshanipata? What do you do? Umeshanipata? Mimi nafanya nini? Unaanza kufanya nini? Unampeleka polisi? Unampeleka polisi anakupa nini? Ana nini? Ni unamuingiza tu mwana polisi. Umeshanipata? Unafanya kitu gani? That's the justice ambayo utapata. Kiwanja nacho? Hana. Nini anayo? He has nothing. Umeshanipata? Ndo mambo yake, yani ende ndo hivi michezo anaoifanya. Umeshanipata? Ndio kitu kilichopo. He's a con man ambaye pia he's not really smart. He's kwamba hata akikon habakizi kitu, hagro chochote. Umeshanipata?
Where is sasa yuko wapi?
Sijui, mimi nasikiaga tu mwana sibare kwa wapi. Sema kuna siku napigwa, sema msaidieni mwenzenu bwana msameheni. There's nothing. The only time ambao mimi nilikuja ku grow back, nikaja kusimama tena as me, is the time nakumbuka, maana kumbuka nilifight sana kwenda kutafuta hizi. Yaani my money, I said nilifight vibaya mno kurudi kupata hela zangu. Yaani so kuna saa mpaka yani hadi my family ambao walikuwa wanachukia na waliona how nilikuwa na lose, mpaka wenyewe wakasema yani mpaka wakaona yani ni huruma sasa, yani it's really bad. Na kumbuka kuna kipindi nikakaribia mwezi mzima niko in my room, naongelea chumbani juu sijashuka for a month, maid anakuja kuniletea tu chakula pale mlangoni
kama uko jela.
Mpaka mlinzi, imagine mlinzi wangu alikuja anakuja kunigongea, anacheki boss mlinzi ambaye haingiagi ndani akujonge boss upo poa. Month later nilipokuja kutoka, mimi nilikuwa kuja kucheki juma hala unaweza kujiua. It was that bad. Lakini I realized, I went back kwenye drawing book, nishanipata, nikakaa nikafikiria kwa nini nilienda BBA. It was for the platform nilikuwa nitumie kufanya nini. So that's when nikasema okay, sasa nitatumia this platform to get back what I wanted. Umeshanipata? Kila kitu nitatumia na nitarudi. This time at least niko smarter, na hichi kitu naweza nikamshukuru Mungu kimetokea early in life. Naweza nika watu wamepoteza so much more. Umeshanipata? Mimi nimepoteza tu labda 600 million. Na watu wamepoteza familia, kuna watu wamepoteza nini kwa ujinga kama huo. So I really learned the hard way kipindi hicho. Na nikakutana na bro mmoja anaitwa Million Rioba, Max. Max nakumbuka aliniambia neno fulani hivi. Alafu it took me a really long time kufikiria, kwa sababu kipindi hicho wakati ananiambia nilikuwa sasa nimeanza kudaiwa kodi ya nyumba, niona nyumba za GSM pale, nakumbuka paka nikampigia, nakumbuka bosi Halib nikampigia nikamuomba sana ninaomba nisaidie, nitafanya nini, sina kodi, nitafanya nini mimi. Jamaa akaniambia basi sawa, mimi nitakulipia, kwa sababu regardless kwamba nyumba ni za kwao but still inalipiwa, umeshaona. Kwa akaniambia atanilipia, akanilipia for 6 months. Mimi nilimuomba tu 6 months, 6 months devoisha nikijua labda mambo yatakuwa yamekaa sawa, still nothing. Sasa this time najiuliza, sina njia ya kuingiza kipato, sina way ya kufanya chochote. Kwa hiyo amna takodi, amna chochote. Nilichofanya nikachukua tu vile vitu vyangu vyote vipo ndani, nikamwambia pende kwa mama mdogo. Mama yangu mdogo alikuwa anakaa Kimara. Ndio ambako mimi nilipokuja Dar nilikuwa nakaa huko, sababu nasoma form 5 na 6. Busy high kipindi kile. Very close pale. Sasa hivi vikaenda kule. Kwa vitu vyangu vyote akanisaidia, akanipa parking moja pale, vikakaa vitu vyangu vyote. Mimi nikakaa nikawaza. Max nakumbuka sijamwambia maneno Max ameniambia. Max aliniambia, once you realize you've lost it, you will get back and look for new. Kwa sababu aliona kabisa jinsi gani nilikuwa bado nina dwell kwenye kurudisha kile ambacho nimekipoteza. Akaniambia, umeshakipoteza hicho. Ukisha realize kwamba hicho kimepotea, kimekwenda, utarudi, utaanza kutafuta kingine. Because bado una nguvu na unaweza kutafuta kitu kingine. And that's what I did. Nikarudi kwenye drawing board, nikachora ramani yangu moja, yani mpaka on the top, nikaandika Hollywood, nitafikaje, vitu gani nitafanya huko chini, nikaandika radio presenter, stand-up comedy, nini, every single thing, nikadraw the whole plan. From there, nikampigia Ruge simu. Na Ruge nakumbuka, Idris, njoo tupige story, njoo tupige story, everything, single day ananiambia, lakini na mambo mengi bado, ile imepotea, sasa naenda kupiga story za nini. Namwambia nini. Nivo draw ile plan yangu, nikampigia, ambe boss, nakuja. Nikafika pale ofisini kwake. Sijamwambia, sidhani hata kama hata alikuwa anajua situation. Labda kiutuzima kidogo anaweza kawa anajua. Lakini nikafika pale nikamwambia I'm ready to work. Hapa tutafanyaje? Nikapewa kipindi cha radio. Kipindi cha radio nikawa nalipwa zangu salary fresh nini? Ile salary sasa ilikuwa ni nzuri kwa sababu you know the fame na nini na kila kitu ilikuwa ni nzuri. Lakini
ilikuwa haitoshi.
Haiwezi kutosha kwa sababu nina madeni. Kumbuka kuna watu walikopa kule. Kwa the whole salary ambayo nimefanya kazi kuanzia 2016, hii naongelea 2016 mpaka 2018 nafanya for 2 years. I didn't get anything. Kwa hiyo mshahara wangu ulikuwa napata kama kilaki 3-4 ndio ninachokipata mimi. Mwingine wote unaenda kulipa madeni. Ilibidi niandikane na niandike mkataba na wale majamaa kwamba kila mwezi nitakuwa nakulipa kiasi hiki.
Majamaa wapi?
Hao ambao wamekopa kama rafiki zangu wao andike mkataba na wale watu wa percent.
Ndio.
Umeshaona? Kwa sababu jinsi ninavyozidi kukaa muda si percent inaongezeka.
Maskini.
Kwa nikaomba kule nipige simu jamani sikizeni hizi percent siongezeke. Zilikuwa ni 30% ndugu yangu. 30% kila mwezi inaongezeka for 2 years. That's a lot of money. Yaani ilikuwa ni very bad.
Shushia na nani? Na nyegezi.
Yes, shusha hayo machupu.
Cheers ndugu yangu.
To life.
Good one.
To good life.
Kunywa.
Kweli.
Drink.
Afu kweli, watu wanapigaga cheza farajusha chini.
Mm-hmm. So.
Niendelea. Nikasaini mkataba na wale watu. Nikawambia. Naombeni msimamishe. Hizi percent. Alafu mimi ni pay off ili lopo. Kwa sababu tayari ni kubwa. It reached about. Hadi about 100 hivi. Telling you, kwa hivyo 2 years, mimi nikuwa na haso, napigia kazi vibaya mno, to pay the debt. Kwa najijua yela naipigia, lakini pia sina yela. Misha nipata,
lakini
kwa maisha angu.
Lakini at least there was income.
Kidogo. But sasa one thing ambayo sija kuambia, ni on that time wakati nafanya hivi, ilibidi nimpigie Max nikamuomba, naomba basi nije nikae kwako.
Maskini.
Misha nipata, Max akanikubalia, akanipa chumba. Chumba kimoja hivi. Nikaenda pale ndo nikachukua.
Wapi uko Mbezi kule?
Yes, Mbezi. Ndo nikachukua pale chumba kwa Max pale, nikaenda na kabati langu la nguo, nikaenda na kitanda changu. That's it. Sikubeba kitu kingine chochote kwa sababu nilikuwa sihitaji chochote. So nilikuwa natoka pale, ninge redio, napiga redio na rudi pale. Na pale napiga redio, rudi pale. Umeshaona? So I stayed pale kwa for a year. Alinisaidia from November 2016 mpaka no, haikufika year. Mpaka ilikuwa ni April. Yes, nakumbuka pa April 2017. April 2017 nikawa nimepata kazi ya kampuni moja hivi ya simu. Pale nikapata kadili fulani hivi. Nikakafight kwa nikakapata. Nilipopata nikachukua ile hela yote nikaenda kulipa kodi. Shanpale. Nilipa kodi chumba changu kimoja pamoja na chumba kingine cha pili pamoja na sebule. Alafu meneja wangu ambaye nilikuwa nafanya naye kipindi hicho ndio tulikuwa tunakaa hapa kila siku tukaa kwenye meza ya Maxi pale. Tunapanga vitu gani tunafanya, tukaamua tuondoke na yeye pia akaondoka home, alikuwa anaishi kwao, akaja kuishi pale. Kwa hiyo tukawa tunakaa hapa, mimi niko chumba kimoja, meneja wangu anakaa chumba kingine, tunashare sebule kama kawaida fresh. Tukaaso vibaya mno. Yaani it was yani mimi na Dr. Limwengu tukaaso vibaya. Tukapata deal lingine la kampuni kaina inauza tambi. Kipindi cha kuuza tambi. Sasa si nimeshalipia yote kodi, sina hela, umeshaona? Lakini sasa tumepata deal lingine la tambi. Tukamwambia hivi, inabidi mtupe 50% before. Umeshanipata? Tumepata 50% before. Tukasolve ya kodi nyingine. Afu tukawa tunakwambia tunahitaji maboksi 20 kwa ajili ya maboksi 20
sample
kwa ajili unajua kushuti bana ku inspire nini? Kumbe maboksi 20 ya tambi.
Ulivola tambi.
Avile 300 ambapo bado naipiga kwenye redio. nikawa naitumia kununulia mboga mshanipata pamoja na usafiri. Nikaongea na mshikaji mmoja wa bajaji, shukuru sana hizi zipu. Unajifunika kule, mastaa wengi sana wanatembea kwenye bajaji wanafunga zipu. Kwa hiyo nikawa napiga zangu zipu fresh, ningeza zangu kwenye bajaji, nikirudi kwenye kile kila kitatu kaka kila kimbini kaongea na mtu wa bajaji, kwa sababu every single day ni shilingi 5000 mshanipata. Akawa nisaidia kweli 5000 kwenda na kurudi kutokea pale Mbezi kwenye daraja ambalo lilivunjikaga mpaka kufika kule na nili mpaka kufika Clouds. Nikasema every single day naenda na kurudi. Ah, hiyo ikawa ni hela ndefu sana, but still nika fight nayo. Alafu laki moja nikanunua mboga nyingi zizi na kazi na kwa zinakaa nyumbani. Sasa shida nikawa bado sina friji na water dispenser ina ka friji kachini kale.
You gonna make me cry,
una fit things mle chini. Ile nyanya moja, what we used to do, mwana ya boxi ya tambi, unachukua ile nyanya moja, unapika tambi ile, unakamata nyanya ile, unaiminia ndani, unakatakata kama vinyanya viwili kama hivi, afu tunanua na yai moja, tunapiga mle ndani. Kwa hiyo inakuwa tambi na mboga umeshaua. Unanua kile kijuisi kimoja kile cha shilingi 700, kile mililita 500, unajua kabisa unakipangua. Mililita 250 mchana, mililita 250 star hapo. Nilio kabisa ni star. Nika fight so hard, naandika strategies nini, nikaandika so many things yani. Nikakutana na a few investors na vitu, nikawa nimeandika plan ya viatu na nini. That's when I launched the shoes. Meshaona. Kwa hiyo hapo nikawa na mimi nishajikusanya deni nalo limeshafutika, limefika zero. Ndio nikasema the first time ambapo nilikuwa na shilingi 0 ndugu yangu. Yo, I've never been so happy kuwa na shilingi 0 in my life. 0. I'm like, sidaiwi na mtu, because ile unajua kuna saa yenyewe unategemea ukitoka tu hivi mlangoni utakutana na mtu amekusimamia hapo. Oh, vipi na kwaje? Yaani hauna amani kabisa yani, yani kabisa. Unjui nani anadisiwa nini yani. Umeshaona? Mm-hmm. So what I did, we were fight, nikakusanya mpunga mpunga wangu fulani kiasi, nikakutana na watu fulani investors na nini, tuka launch the shoes. Launch the shoes, the, yani kama Mungu anajua, the first week 1000 pairs sold out. Umeshaona? First week we were good. Yani, yani I was back. Yani I was too back. Yani was, yani, it was too much. Kwa sababu kiatu kimoja, then ilikuwa ni kama laki moja na nusu, the cheapest. Asa ukiuza 1000 pairs, you're already way back. Yani hapo ni umetanua vibaya mno.
Mm.
But then I still didn't want to do a lot kwenye hicho kipengele hapo. So I fought hard kufanya vitu vingine. I did other strategies, tukakaa vitu vingine tukafanya. I got influencing jobs na nini na vitu kama hivyo. So I started counting. Paka nikafika level sasa hivi, I'm earning about 100 million ndani ya kama miezi 6. Paka nikaja nikarudi. The first time nakumbuka nakuja kuangalia, what is that thing ambao wanafanya kwa benki ya kuangalia ya mwaka mzima umepata shingapi ile.
Mm.
When I got to that level, nikaja kukuta siku moja nimeingiza milioni 300 kwa mwaka. That was 2018 nadhani. Hiyo nikaja kukuta, no, not 2018 nimekuja kukuta pap nimepiga 300. Nikasema it's definitely possible. Nikapiga kazi nyingine. So
maskini
at that level,
it's
God is good.
It's niko na shangaa. Uko wapi? Asante sana Jessica. Asante sana. Sasa asante. Baba hapo unaweza ukapiga msosi wako vizuri kabisa. Hizo hiyo hapo zinaitwa Schoenegger wings.
Schoenegger wings.
Yeah, unapata tu samaki mwanangu. Kwa hiyo huku tunaongea huku unaendelea kufanya mambo yako. Hii ya kwangu mimi inaitwa Commander Cheeseburger.
Yapo.
Na kama ukiwa unakumbuka siku zako ambazo ulikuwa unakula nani tomato na nini, unaweza kupiga vyote.
Hii hapa mboga, umeona hii? Hii tunamaliza. Watu wawili. Noma sana.
Kwa story ambayo umenipa Idris.
Ndugu yangu namba niache tu vyote.
Kula tu baba.
Mimi naviweka hapa.
Sasa
hivi kama nikivimaliza hapa naweza nisiwe na chakula cha kesho.
Na mimi usiwe na wasiwasi, tuko vizuri mdogo wangu, malizana na huo msosi na saa kuondoka nitakupakia. Najua nyumbani vipo. Lakini tuendelee.
Sasa hivi kidogo alhamdulillah.
Una neno. Hiyo ya kwako inauzwa shilingi 12,000 pale samaki. Hii ya kwangu ambayo ni cheeseburger Commander inauzwa shilingi 17,000.
17,000 hiyo.
Hiyo portion moja ndio shilingi 12,000.
Vitu vingi.
Hiyo hatari baba.
Unaona hapo kama mtu ameminya na mkono yani inaonekana
vingi. Mambo ni mengi sana humo ndani. So I think ukipata time yako nini nenda pale. It's one of the best places ambazo unaweza ukaenda kula na vitu kama hivi vinapatikana.
Una mtumbwi mmoja hivi pale ambao unakaa kama meza.
Ipo mingi sasa sijui unauzungumzia
wewe. Yule mtumbwi ambao unaangalia barabara.
Almaarufu.
Wewe ndio wenyewe.
Nice one.
Target area.
Nataka uniambie kuhusu watu wote ambao ulikuwa unajuana nao kwa sababu ulivotoka kwenye nyumba kama mimi na wewe tulikuwa hatufahamiani.
Yes, yes.
Lakini nilikufahamu kwa sababu ulikuwa kwenye nyumba ukiwakilisha taifa vizuri na ulivotoka tukaanza kufahamiana.
Mm-hmm.
I'm sure kulikuwa kuna watu wengi sana ambao ulikutana nao baada ya wewe kutoka kwenye nyumba.
Yeah.
Ambao pengine katika zile ambazo umetumia maybe let's say $35,000 hata kuna wengine ushawahi kuwapiga tough na nini na nini. Watu wengi walikuwa wanakuja na shida zao kama wale ndugu yake mjomba na shangazi na nani na nani. Ulikuwa una uwezo gani wa kujua kwamba huyu ni rafiki na huyu yuko hapa kwa ajili ya pochi langu, huyu hapa hanipendi, huyu hapa simjui, huyu hapa hivi na hivi, huyu hapa opportunist, huyu hapa anaweza kunisaidia.
Yes.
Nilikuwa
nawezaje kujua kati yao?
Yeah.
Unajua ni vigumu sana kuweza kujua nani ni nani. Because jinsi mdo unavendea kwenda, watu wanakuwa really good actors. Mesha nipata. Yani watu wanajua kweli kuekti. Kwa sababu kama mimi tu nitaezaje kujua kusea na ndugu nani who is real and who is not real. Kama tu watu wakunye mahusiano for years. Lakini bado uwezi jua the real intention ya mtu ambaye uko naye.
Mm-hmm.
So what I did, mimi nilitengeneza tu concept moja. Kama nawezo kusaidia, nitakusaidia. Kama siwezi, siwezi.
Na kibao alikuja kulia njaa, sindio?
Kabisa, wengi sana. Unajua ilifika katika extent gani ambayo so many people walikuwa nakuja. Na hapo kuna siku kuna mistake nilifanya, kuna watu wawili waliniomba. Sorry. Kuna watu wawili waliniomba niwasaidie kitu fulani. Walikuwa under so much trouble nakumbuka. Washikaji fulani siwezi kuwataja, ni maarufu kidogo. Walivoniomba akaja home mwingine. Na hapo kuna mmoja aliniomba 500,000, kuna mmoja aliniomba milioni. Akaja home wa 500,000, nikakosea nikampa milioni. Nakumbuka hiyo. Nikakosea kwa sababu I was busy. Mm-hmm. I was so, yani nilikuwa, this is me, yani hata hela I didn't really think of spending it.
Mm-hmm.
Mimi kama mikupiga simu bata nini, we ungeniona sali. Mishan kwa ungeniona niko same flani napiga bata. Na flash kitu flani. The only thing nilinua vitu ambavyo nilikuwa natamani kununua siku zote.
Mm-hmm.
Ni gari, saa. Na baadhi ya vinguo vichache. Mesha nipata. Hata nyumba zikununua. Nikuwa nataka kumultiply the money. That was my mindset. Mesha wana. So, huyu jamaa alivochanganya, akaja yule mwingine, yule mwingine akawa amenipigia simu. Bahati nzuri alikuwa ni very faithful. Naona kama umenizidishia. Akarudisha. Wale watu, nilivokuja kupata this trouble, I'm telling you, mmoja wao, yule wa milioni yule, mmoja wao yule, yamini yule wa milioni yule, nilimpigia simu na kumbuka siku hiyo nyumbani nilikuwa nimebaki na umeme unit kama 1 point hivi. Nikampigia mbia bro. Mshajua ni mwanaume. Bro. Naomba nisaidie tu kama 50,000 hivi. Nakupigia sasa hivi. Hakupokea simu yangu tena. I'm telling you, huyu ni mtu ambaye mimi nikuja nikamsaidia vizuri sana. Nini? Siku nikampigia tu labda na trust kidogo, umeshanipata na msaidie kama 50,000 hivi.
Ulikuwa unamwambia kila mtu matatizo yako?
No. Yaani sio kabisa yani. Yaani mimi only my closest ambao ulidhani ni close people. Umeshanipata? Yaani mimi watu kama labda alikuwa anajua labda mtu ambaye alikuwa na date, labda na mtu mwingine labda wa karibu au mshikaji, the family ndio ilikuwa inajua. Umeshaona? Sio watu wanaojua. Watu wengine walikuwa na kisia tu. Ndio maana ulisikia watu ameonga, amesikia uko unajua biza. They don't know the story. Umeshanipata? Kwa sababu mtu anayejua story, asema nimeonga. Kwa sababu sio hulka yangu, niwe nazo nisiwe nazo. Umeshaona? So wale
wewe unahongwa, hiyo ndio hulka yako.
Hamna. Wewe
tuendelee.
Ukiongo utalipa. Dunia hii. So what happened? Jamaa walinipangua kabisa yani. Yani sijui kunisaidia na nini? Ndio hapo ikabidi nianze kwanza upya. So yani kujua kama who is real and who is not ni kitu ambacho nikaamua sasa hivi insiweke kwenye my mindset kabisa yani. Mimi nikikusaidia si expect chochote in return.
Yeah.
Kabisa yani.
Tenda wema wenda zako.
Wholeheartedly kabisa yani.
Yeah.
Yani nikikusaidia wewe ondoka, kuna siku nikikuomba ukinipa usiponipa hainiumizi. Kwa sababu ile mambo ya kumpa mtu ukitegemea kuna siku atakusaidia, my friend watakudisappoint vibaya mno. Afu binadamu yani kila mmoja yani anakuaga na kwake. Yani uwezi kujua wewe unaweza kumchukua ndio the closest friend kwako. Yeye kumbe close friend kwake ni mtu mwingine kabisa yani hata sio wewe.
Kabisa. Wakati Idrisa anaonjaonja hapo nilikuwa nataka nikukumbushe tu unaweza kutusikiliza kupitia Boomplay ya au unaweza kutusikiliza vile vile kupitia Spotify ama iTunes na usisahau kufollow account yetu kwenda kusubscribe kwenye account yetu ya YouTube. Inaenda kwa jina la Yaston Town. Sosi ambayo Idrisa anakula unapatikana samaki samaki pale wa Kumbimani City. Pamoja na Masaki huku. Ile ya mjini ile kuna kitu naifanyia. Tawaambie itakapokuwa tayari au itakapokuwa eneo lolote jingine. Sasa.
Ongea tu mimi nakula.
This I have to give it to you. Sawa eh?
Mbona kama ni mbaya na ukuja?
No, sio mbaya. Actually, it's actually a compliment.
Okay.
Mimi na wewe tuna ni marafiki kwenye mitandao mingi. Kwa hiyo mimi I had a feeling kuhusu situation ambayo ulikuwa nayo katika maisha, but I was not sure because I was not your friend. Nilikuwa na
kutuma una siku uli tweet kuna kitu nilikuwa na bishana na mtu ukaniambia you don't have to explain.
No. Bro.
Kabisa.
Thank you very much.
I remember.
So, ulikuwa unawezaje kuishi Idris? Like kila mtu alikuwa anakuzungumzia vibaya.
Yes.
Mimi najua watu ambao walikuwa wanakuzungumzia vibaya kwenye sehemu. Kuna siku tulienda kwenye party.
Yeah.
Watu wakawa wamekaa pembeni wanakuambia on your face. Actually sio pembeni.
And I smiled. Nakumbuka.
And you did, yeah. And then excuse me, kwenye mitandao pia, hivyo hivyo, when unapigwa tu, but you are there. You're not going anywhere. Yeah, and you're laughing about it. You're smiling, you're making jokes about it.
Yeah.
Iyo ulitoa wapi?
Unajua, I remember, mimi nilipitia jeshi kwanza ile ya mujibu, ya kwanza kabisa. Na somo kubwa sana ilikuwa ni patience. Na nakumbuka nilipofika kule, they underestimated me kwa nitakuwa patient kivipi. Lakini nijifunza vitu vingi sana. Kupitia kule jeshini pia. Nilivyokuja kutoka, yani, na usemi wangu ambao nimeuacha pia on WhatsApp, ambao umekaa for a very long time, nadhani, as long as I remember, tangu niandike status ya WhatsApp. Nimeandika, nothing surprises me anymore. Kwa sababu nothing does. Na hisi kama ndiyo kuna vitu vipya vitatokea, lakini tabia za watu generally, sio vitu ambavyo vinani surprise. Because nimeshawahi kufanyia watu baadhi ya vitu and deep inside nikajua kabisa where it came from. Umeshaona? Kwa hiyo naelewa kwamba who I am na watu wanafanya nini. Watu wameongea vibaya sana. People yani kama let's say on the situation wewe tulikuwa kwenye party. Mtu akaongea sana ni pale sio baadhi sio ni akaongea. Kuna vitu fulani akaongea vibaya sana and I was irritated lakini nikasema nikionyesha irritation then they have won. Umeshanipata? But if I smile, hawatarudia tena. Umeshanipata? Haitarudi tena. The moment una show people your weakness, kwamba hii ndo point unaweza kanipiga nayo. Wanarudi hapo. They will come back hapo daily. Yani wewe fanya ufanyalo, watarudi kwenye hiyo point every day kwa sababu tu wanataka waone reaction yako. Wanataka waone utakuwa hard kiasi gani na vitu kama hivyo. I fought so many people, so many things. Watu wanaongea daily. Friends of mine, let's him find out, tuchukua labda Jamil. Jamil on Twitter. Ana niponda daily. And he's a good friend of mine. Lakini, aniponda from a good place. So kama ni, why I'm chukua kama example, is because najua he doesn't mean kuniumiza. Mesha nipata. But anayongea, yes, ziko very hurtful. Kwa mtu ambaye hajui, hamjui. Atasema, man, ongeje vitu vibaya hivi huyu jamaa. Amumizi mtu. But then nachukua that situation. Afneka kwa watu wengine wote. Sometimes you never know kwa nini mtu anakuongelea vitu vibaya. Ina reflect more kuhusiana na maisha yako kuliko ina reflect kuhusiana na maisha yako wewe. Because mtu akiamua kuongelea kitu kibaya, wewe umepata wapi that time? How did you get your time ya kuweza kuwa negative? It shows so much kwamba that negativity imetoka ndani ya mdomo wako, there's so much more wapi imetoka hiyo. Umeshanipata? So it shows, it doesn't say I'm a bad person mimi. But it says wewe ndo bad person because you're the negative one. Na mimi nimekaa hapa being positive. Hawa watu wengi ambao, tena the good example ni kwamba, baadhi ya watu wengi ambao wameniongelea vibaya, from the time ambao nimepata hela, so much money, afu nika drop down to the bottom, alafu nikaja nikarudi, and then I got richer kuliko hata vile nilivyokuwa before. they had nothing to say kabisa. Ni kama suddenly wakanyamaza. Sikuambia kitu kibaya. Ni suddenly wakanyamaza ni kama sasa inawauma jinsi gani umepata. And you cannot even correct that kwao. Ni kitu ambacho wao wanatakiwa waweze kukaa wakarealize kwamba jamani mimi ni a very negative person na hii kitu ninavyoongea mimi negativity na attract so much negativity kwangu. Kwa sababu ukiwa negative person utakuwa unaongea na kina gani? Negative people. Kwa hiyo utakuwa unajisurround na group ambayo la watu wanataka wamseme salama tu. Kila siku ndio wao. Kwa hiyo hamnaga kikubwa mnakifanya kwenye maisha yenu. Mnakuwa kama walaunga au watu ambao wanakaa kwenye vijiwe. Wanasema mwanangu iko siku tutapiga tu hela tu mwanangu noma tutapata. Afu nobody does anything. Na wale watu wengine wanasema hey, mwanangu tunawe ndo na kipaji mwanangu tatisha. Nobody does anything. Na ndio hawa watu ambao wanaongea vibaya kuhusiana na watu. Wako hivyo hivyo. You attract negativity. Na wewe ni negative person. Na watu wote watakao karibu yako ni negative people. Negative people hawatakagi maendeleo yako. Na siku zote kuna ile formula ambayo tunaijua kwamba kupata umbea lazima leo ulete umbea. Mshani pale. Kwa hiyo ukienda kuongea na mtu umbea mtu fulani, naye atachukua umbea wako pia na wewe afanye hivyo hivyo. So the more you speak negative kuhusiana na watu wengine, wanaongea the same negativity about you. Na ndio maana wengi tunaona kuna wasanii ambao walikula bonge la shortcut. We see how wana suffer sasa hivi. Na kuna wasanii ambao wame kidogo kidogo. Unaona wameenda. Unaona jinsi gani wanavyo grow because after some time unakuja ku realize jamaa he's been the same way na anakuwa anajaribu ku improve every single day. Lakini kuna wale walikula hivi 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 hivi. Okay, tumesha realize game yao haya wanaenda hivi. It's life. Always correct watu wote. Ni dunia na ni Mungu anatuangalia tu. Ametumba hivi hivi. Anatufanyia balance the ecosystem. Kuna ambao wata survive, kuna ambao wata perish.
Mama yako.
Kipengele hicho.
Mama yako ni mtunza siri wako obviously kwa sababu yes. Naamini kwamba mara nyingi watoto wa kiume wanakuwa karibu sana na mama zao. Na nadhani wewe ulikuwa unamwambia vitu vingi sana mama yako kuhusu situation yako ya pesa na vitu kama hivyo.
Nilikuwa namkopa hadi saa nyingine alikuwa kwenye vikoba.
Nilikuwa nataka niende huko.
Anachukua laki zake sana.
So ulikuwa unamwambia kwamba mom I am flat.
Nimepigika. Vibaya nilikuwa namwambia tu realistic.
Reaction yake ilikuwaje wakati hela umepata? Alishawahi kuja kukuambia kwamba Idris and I have this, I think you can do this and that and that and that. Ama haikuwahi kutokea hivyo, alikuacha ufanye vitu vyako and then when you got broke, you just went back to her.
Mama yangu ni mmoja kati ya watu ambao walikasirika kuliko mtu yote. Na waliumia kuliko hata mimi. It's because alikuwa anazo plan naye. Na plan zake zikuwa hata zikost sana. Nikuwa ni kama ni imezidi sana, ni kama 15 million hivi. Plan zake ilikuwa mamangu yuko Bunda. Bunda ilikuwa ni kutengeneza plan tu kuna amepata bonge ya kiwanja, atakata uzungushie uzio nini, afanye biashara yake pale, afanye farming ya kuku pamoja na mifugo mingine, pamoja na shamba lake, anachimba mawe. Ndio alikuwa anataka tu a solidify that. It was like 15 million. So hakutaka alivyoona nimekuja tu pop with fame na money. Hii plan ilikuwa nishamsikiaga tangu before na akaja kunikumbusha, "Eh, fanya mambo yote lakini kumbuka kuna ile
kitu."
Mimi nikawa na mambo yangu. Hakutaka kunirush. So the time nakuja kumwambia mama, I say, tumepoteza ile hela. You understand kiasi gani amekasirika eh?
Aje kupiga kelbu.
Yaani sijawahi kumuona yule mama amekasirika vile maishani. First, sio kwa sababu ya kazi yake yeye ameshindwa kuifanya project yake, but for the fact ya kwamba wewe doko tumetoka maisha ya kimaskini. How any ilikuwa ni kwamba unapika mchicha leo, unaopiga mchicha huo huo siku tatu unatafuta hela ya ugali. Tumetoka that life. Tumetoka life ya kwamba tulikuwa tunakaa nyumba za manispa. Kwa hiyo tulikuwa tunalipa shilingi 6,500 kodi kwa mwezi. Umeshaona? Tumetoka that life kupigika vibaya mno. Alafu unapoteza hela kijinga kiasi hicho, ni kama huelewi how much tumepigika. Yaani kama huelewi, yaani mimi nakwambia kama ni mamangu angekuwa ameshinda zile hela. Trust me. Si milioni 600. Sasa hivi angekuwa na milioni 599. Milioni kaibiwa. Tena ameibiwa. Alikuwa yuko kwenye pikipiki kadondoka.
Au makato ya benki pengine.
Imagine. Yaani ndio kitu ambacho kiko kimeisha yani. Tena anahisi kama zikuwa zaidi ya hizo on the same money. Yaani asingepata kote. So she was really mad. Yaani alikuwa amekasirika vibaya mno. Yaani mama paka mimi nijisikia vibaya. Sasa na ni mama wa Kiafrika kwa hiyo unaelewa kwamba hiyo inabaki for a long time.
Hata kuzungushia. Yani hiyo. Yani ukienda ukirudi ipo.
Paka relationship ya mimi na mama angu iliharibika kidogo. Because ilifika kuna saa ile pako nimekuja kurealize kwa sasa hivi na bini tafute new money. Kwa kila siku nachohitaji mimi tu ni motivation. Nijisikia vizuri ni move forward. Lakini mama alikuwa amekomaa nayo. Yani mama alikuwa akinipiga kidogo. Hii sasa nilikuwa nahitaji kama 100,000. Anambia, ah mama hapa kidogo hii sasa na kama tu 27 hapa ni. Nivumilie kama wiki moja hivi naweza nikaipata. Sasa kwa nini ulipoteza ile hela? Kwa nini? Yani inarudi ile ile. Every time nikishindwa kumtumia hela, inarudi ile ile. Umeshaona? Paka ibidi nipigie mama zangu wadogo zake waongee naye. Mama ananitupia too much negativity. Sidhani kama yani naweza yani kuna siku ilipita yani I think kama mwezi mmoja kabisa kav kav mimi na Maza atakuongea. Kabisa yani kwa sababu I couldn't handle anymore yani ile negativity. Naweza nikaichukua huko kwenye social media kokote lakini from my mother ilikuwa kidogo ni ngumu lakini nikaelewa ni mama wa Kiafrika. Mama wa Kiafrika akikomana kitu amekomana nacho milele. Sasa mama wa Kiafrika ambaye alikuwa maskini. Yani kwa I understood. Sasa hivi relationship yetu kusema kweli imeanza kuwa nzuri tena. Lakini akipata chance ya kuongelea ile jambo analiongelea. But I thankful sasa hivi mama akinipigia anajua yani anytime. Sasa hivi mama anambia, "Eh, sikia kuna kitu fulani unahitaji shingapi?" Ami nitajabia kama milioni 3 hapo basi Ijumaa. Sababu nimesafiri. Hapo. Ijumaa milioni 3 yake ana kimya. Na mambo yetu kama kawaida. Kwa hiyo we in a good relationship. Na sio kwamba ni hela ila ni kwamba ame realize kwamba kuna ups na downs. Yani hajawahi kuona kitu kama hicho kinatokea. Sasa kimekuja kutokea tena kwa mtoto wake ambao alitegemea ndo anaweza kasimama kufanya vitu vikubwa sana. Kwa hiyo I understand alikuwa very hurt. Yani kuliko hata mimi yani.
So alikuwa anakutoa?
Alikuwa ananitoa. Mama alikuwa mama kuna kipindi nakumbuka nilichukua 130,000 ya kwake. Je akadaiwa kikoba. Mama anipia unanitia aibu. Kikoba siwezi kuonyesha sura. Na unajua kikoba baya wake. Uwezi toka ndani kama unaiwa. Inabidi niko ndani siku nne. Yeni kokote. Hapo mimi napigika kweli hapo nakumbuka nikaingia. Nakumbuka nikaingia clouds nikaomba advance jamani. Naombeni advance ya mwezi. Nikapewa advance yangu. Ile advance kama ile dada Judy pale kanipa advance yangu nikaja nikamtumia. Shabi surangu yani
maskini
na nakumbuka yani kikoba chake nimekilia hela sana kusema kweli yani alikuwa ananipiga tough sana baba kama ana kama nayo ananiambia sasa ubaya sasa ni yeye unakuta ana urafiki labda na mtu wa mpesa digo pesa au ya temani kwa mimi nikimwomba yeye anaweza kumwambia mtumie tu amesema kesho anatuma afu kesho sina wewe yani it's afu na bunda it's a small town yani hata ukitoka nje kupiga mswaki we nakudai. Kwa hiyo na kweli alimpiga tap sana Maza.
Ulimtesa.
Yaani kiukweli. I agree. Naomba nitamee sana Maza lakini maisha mazuri tunayaona sasa hivi.
Alikuwa anakuambia kuhusu madem kwa sababu also ulivorudi ulikuwa hauko nyuma.
Nilikuwa active. Ni kwa mchangamfu.
Hatuwezi kusahau hilo. Hatutataja majina kwa sababu
ni kipengele muhimu sana cha maisha.
Lakini ulihusika, ulikuwemo. Yeah.
Kwenye swala la madem mama alikuwa ana favorites wake. Nakumbuka alikuwa ana favorites wake ambao anajua kabisa anawapenda kwa sababu gani. Na kuna wengine ambao alikuwa hana favorite. Yaani mimi na hawapendi. And nikikaa sasa hivi nikiangalia naelewa ni kwa nini ndio ile pata ambayo unakuja una respect ile wanaita ile you to intelligence ile ni kama unahitaji ile sixth sense yale mama kujua kitu gani kinaweza kikatokea
au kitu yani kizuri kwako.
Kuna yeye anajua kwamba kwa sababu nakumbuka ya kwanza aliniambia Mike sio rafiki yako. Alafu nimwambia mama mimi namjua miaka 5. Yes, lakini mimi nakwambia sidhani kama ni rafiki yako. Na ukikuta mama yuko social media yuko kokote ameipata wapi hiyo? Anajuaje hiyo? Umeshanipata? Ni ngumu. Afu lakini una ignore tu ile mama tunajua tena mama bana nao wanamwaga tu kuchagulia tu labda kwa sababu hajampenda labda jamaa labda hayuko karibu naye kivile na vitu kama hivyo. Yeah. But still the same thing can happen kwa wasichana. Sababu mama mimi nilivotoka BBA nilimuomba mama aje kutoka Bunda. Akaacha kazi zake zote nikamwomba aje kwenye nyumba yangu. Itoke isiwe house iwe home. Kwa mama ndo alifanya vitu vyote. Mama alinitafutia house kiwandani, kufanya fanya kazi za pale ndani, mama akanitafutia jinsi gani ya kuarrange sio makochi yangu, sio nini, usafi unafanyikaje, mlinzi atakuwa analipwa shilingi ngapi, maid atakuwa analipwa shilingi ngapi, vitu vyote hivi nikawa amenifanyia. Kwa alivyomaliza kusimamia ile swala zima, ndio hapo akaniambia jamani mimi naomba niondoke, ndio akaondoka kaenda. Ndio hapo sasa, baada ya hapo ndio akurudigi tena kwenye nyumba yangu. Until kama mwaka ile kipindi ambacho sasa nimeanza kuwa well off, na mama saa kaja, alikuja tena. Mama kijaga na kujaga na project zake. Kija tu anachika karatasi chake, makaandika, okay sasa hapa kuna mashine, kuvunjia mawe, kuna nini. Anushepa na mbea, basi okay, mimi milioni sita naweza kukupa hii, ya basi wezi kupa hii. Hivo, na anakujaga na project zake. Kwa paka, hapa alikuja kaja. Kwa hiyo, kwenye wasichana, she trusted me kwenye swala la aina hiyo. But alikuwa haniachi. Alikuwa ananiambia live. Kwamba, huyu, kidogo sidhani kama yuko sawa. Na kuna mwingine mmoja aliongea vibaya, alisema unanitia aibu, nimeingia msikitini nikakutana kuna wadada wanaongea sio unatoka sio na nani sio kwa nini, yani aliongea mama.
And who was that?
Ah, sidhani kama anaweza kumtaja yule dada, anaweza akajiua. Lakini aje yule dada ni
mimi mweupe.
Ah, asemi kitu.
Alisha nani?
Ah, mimi sisemi chochote.
Yule ambaye mlikuwa mna nani?
Sijui.
Ndio
huyo. Sijui. Mama aliongea jamani. Mama hajawahi anasiingiliaje mahusiano yako, anakuaga na kuacha yeye mwenyewe, lakini hii nimeona niingilie kwa sababu inatia aibu. Nikasema hivi, ngoja. Nikampigia baba. Babangu Imam, Imam Sultan.
By the way, when you talk about your dad, wapo hapo ukishamzungumzia kuhusu huo mkasa, alafu niambie kuhusu yeye.
Kwa hiyo nikampigia dad wangu sasa, nikampigia eti dad. Mafrika wanahitaji eti dad.
Sishakuwa nani Idris.
Ah, kwenda zako. Baba Dingi. Nikampigia Dingi.
Mshua.
Nikamwambia, "Vipi? Asalamu alaykum." Nikamwambia, "Waalaikum salaam. Vipi tena huko?" Sababu unajua yeye Muislamu, Islam swafi ile. Kwa hiyo nikimpigia mimi, na ni mtu mmoja, babangu ni mtu mmoja, sio mpole, but yani ana tuseme ni empathy, ana uwezo wa kuelewa hisia zako sasa ni nini, ikabidi aende na wewe vizuri afa akakwambia anachotaka kukuambia kuliko bila kukukera. Mimi nikamwambia kwa sana situation, akaniambia mlete tutumpigie dua.
Wacha.
Mimi mlaje tumpigie dua tu, niambia basi. Inshallah, mimi basi tafanya hivyo. Nikaua.
Tumwa winga.
Baba bana, by the way, watu wengi hawajui mimi nimepiga I finished juzu 30. Na zote ni kwa sababu yake. Nice. Alinipeleka madrasa 6. Ya 6 yeye.
Yani, graduate.
katika levu ambayo alikuwa hata hizo madrasa yeye mwenyewe haamini zimalize kunifundisha elimu ya dini. Nilikuwa nikimaliza kusoma kwenye madrasa, yeye anakuja kumaliza kunifundisha. Ana review. Umesomeshwa sahihi? Okay, hapo umefanya vizuri. Okay, fiqh imeingia. Hiyo nini umefanya vizuri? Okay, hapo umesema vizuri. Okay, hapana, hii rudia. Anampigia hivi, "Ustaz, hivi tunapofundisha watoto wa madrasa?" Eh? Hivi kweli unaisema vizuri kabisa hii yani.
Yani
utakuta nakumbuka kuna siku aligombana na ustadhi mmoja kwa sababu ya kasra na dhumma. Zilikuwa zina sound the same. Kasra na dhumma, nasikia kasra na dhumma ziko sawa. Kweli kabisa. Are you serious? Uko wapi? Nikasema uko wapi fanya nini? Nakuja. Kwa hiyo Imam Sultan alikuwa ananifundisha sana. Umeniweka madrasa moja ya Kaswida. Madrasa nyingine ya fiki. Madrasa, kwa sababu unakuta madrasa anafundisha vitu vingi, lakini unakuta yule ustadhi hajui kuvifundisha vyote at the same level.
Yeah.
Kwa hiyo utakuta madrasa kila sehemu najifunza vitu vile vile, lakini kuna sehemu nafundishwa vizuri zaidi huku kwingine na vitu vingine. Kitu kingine ni kwamba yeye na mama waliachana wakati mimi na miaka 10 nakumbuka. Kwa hiyo hata hivyo relationship kidogo ikawa ngumu kwa sababu mimi nikabaki na mama. Oh, single mother, mama alifight balaa kutupeleka shule kipindi ile. Ukiwa kama single mother na nini, Dingi, yes, tena ni kitu ambacho sijawahi kusema. Dingi alipata the same thing kama mimi, lakini akurudi back to the top. Alikuwa Arusha, alikuwa bonge ya Don Dingi. Alikuwa anaitwa Sagajiwe. Alikuwa na zile vifodi vile vibasi vile vya kwenda sio kijenge, wenda wapi, na Jiro Ngaramtoni. Ilikuwa vinaitwa Sagajiwe kipindi, akawa na saluni ya cutting kipindi hiyo. Yaani alikuwa vizuri vibaya mno, yani ukisikia sema sagajio ndio zikuwa zinaitwa hivyo. Alafu I don't know what happened. Sitakaga nikamuuliza the main story, but akafulia vibaya mno and it went bad, yani akafeli kabisa kwenye ile biashara, ikabidi zianze kuuzwa, mara zikaanza kulipa madeni blah blah blah, but still something kama hiyo imenitokea mimi, but I went back to the top. Yeye hakuweza, nimeshaona kwa kipindi kile, lakini akapata njia zake nyingine nyingi. Sasa hivi is a very good farmer. Tunapigana tafu, analima alizeti sasa hivi. Kila siku na mafuta nini. Okay. Nashukuru Mungu angalau ananipigiaga akiwaga, "Eh, nahitaji bana hapa kapi tufanye kitu kimoja." Tunafanya kitu kimoja lakini kwenye faida aniiti. Lakini hapo tunaitana vizuri. Kwa nashukuru yuko vizuri kwa
sasa. But he never judged you though.
Kabisa. Kiukweli I think ana elimu ya dini kubwa sana. Ya kuelewa kwamba haya mambo yameshatokea sana.
Sorry, alikuwa toka zamani wakati ana mipunga alikuwa imam na ustadh ama baada
alikuwa anajua dini. Kipindi ana mpunga alikuwa anajua dini sana. Lakini baadaye sana, I think by the time kama 2013 hivi ndo alianza kuwa imam. Alikuwa imam wa msikiti wa Kigamboni. Sasa hivi ana mtaa Kigamboni, kuna mtaa wa Sultan. Ukipita mtaa wa Sultan, huo ndo mtaa ambao umekuwa named after yeye. Ndio akaja akawa imam pale mkubwa sana pale. Ndio akaja akatoka pale. Sisi tupo Kicheba kule, Kicheba Tanga ndio eneo lao. Kwa alikuwa anaenda back and forth Kicheba huku. Paka sasa hivi amekuja ameenda yuko wapi? Msata, ndio ana shamba lake kubwa la alizeti pale anafanya. Yes.
Nice one. Kusema za kweli mimi na kuadmire sana. Kama mtu ambaye yani ana moyo wa kipekee, cuz kama ungekuwa uko legelege sidhani kama vitu vingeenda. Lakini kama unavyosema ulirudi ukaanza kuchora tena, and I'm also glad tulishaikuongelea hili swala mimi na wewe kwamba imetokea wakati bado mdogo.
Yeah.
Sawa eh? So I think you're like 21.
Yes.
21. So Mwenyezi Mungu bila shaka
22 ndio ilikuwa ndio zinaanza.
Umeona eh? Yeah. Na za pasta za come on. Kitu chanya.
Kila moja na lake.
Yeah, you know. So yeah. Nadhani wewe ni mfano mzuri sana. So don't play. Eka vitu vyako sawa sawa na Mwenyezi Mungu ataendelea kukusaidia. Kwa hiyo saizi are you seeing anyone?
Sasa hivi yes, I'm not single.
You're not, huh?
Yes, oh, I'm right. Not kabisa. Hii ni pata ambayo ameniambia nikisikia unasema uko single. Kidogo naweza tukanyimwa haki zetu ambazo ni muhimu kidogo. Ni vipengele.
Okay.
Ni vipengele lakini
ni good. Haiko kwenye spotlight, do you enjoy that? Ama ungependa watu wajue?
Unajua I give that situation ya kwamba kwanza kitu kimoja ambacho nachukia ni ile situation ya wasanii wengi tunakuwa kwenye cycle ile ile ya wasichana. Ametoka kwa huyo, ameenda kwa huyo, ametoka kwa huyo, ameenda kwa huyo. Ni kama nijiondoe kwanza kwenye that cycle. Niwe kidogo nisichague, kwa sababu mtu unakutana naye kila siku, then that's the one ambaye inabidi uwe naye. Kwa hiyo nikawa different kwenye ile cycle. Then nikawapa option. Mimi nikitoka na msichana nampa option. Unataka uwe kwenye limelight, spotlight, au unataka tubaki tuwe private? To which hiyo mimi ndo nayo kushauri tubaki private. But yes, mimi nitafanya interview zangu, nitaongea sehemu, ndio nitakuwa siko single. But ukiwa private inakupa wewe nafasi ya kuwa wewe, because nimeshaona jinsi watu wanavyoharibiwa na this, yani inavyo trigger. Sasa watu ambao sio wasanii, yani wakiingizwa kwenye hii tasnia kipigo pap, mara ameanza kuongelewa, mwaneni siyo hivi. Na unajua watu kwenye social media, watu kila moja na stress. Mtu atakuwa tu kidogo hata ana kialama hapa usoni, utasema alipigwa mapanga. You never know mtu hata alikuwaga amepitia nini. You never know. Watu wanajua kuongelea tu mabaya. So I didn't want to subject watu naotoka nao kwenye situation kama hiyo, because imeshawahi kutokea na ikawa inakula kwangu. Mimi narudi nyumbani yani usiku nimechoka kweli, yani najua basi leo takaa na baby tutapiga story kidogo, tutafanya mambo hapa na pale. Nafika tu, kwa hiyo sasa huyu unanitizi huyu, kwa wewe ndio umemtuma? Kwa nini ndotuma watu kuongea kitu kama hicho? Lakini sasa anafanya nini? Hatuwezi kumfuata. Nitafuata watu wangapi kila siku, kwa sababu mtu amekwambia tu wewe nywele yako imekaa kama umepaka hina. Au many people tutawafuata kiukweli? Mtu amekwambia sijui kifuani una malapa, nianze kuwafuata watu wote hao kweli?
Lakini
mimi siunaona. Lakini unajua mungi kweli, lakini amungio uongo.
Wezi.
Kwa hiyo nawapaga option, yani anaamua tu mwenyewe niwe kwenye limelight au nini. The good thing ni kwamba I love privacy kwenye relationships. That way inakuwa ni relationship ya watu wawili. Hizi relationship za my followers, yani wote wako kwenye relationship yako, sio umemkisha shavuni, unamkisha shavuni. Sisi tumekuja kuona mashavu hapa. Tumekuja sio. ndugu yangu nyinyi tunaulizaga kusema umezenu au akizenu mbona mwezi kutuacha na amani kwa hiyo relationship between the two ndo nimeweka mimi hivyo kwa hiyo ikifika situation ambayo yeye mwenyewe sio mimi yeye mwenyewe akiona okay na labda naweza nikaonekana na hata nimepita kwenye carpet au nimepita wapi na I'll say sure tufanye
is she hard though?
Is she what
hot
is she what
S.O.T.
Wewe. So swali hilo. Okay, you're only given. Ni mkali hatari.
Thank you so much. Yeah.
Thank you.
It's really nice to see you. Nakutakia kila la heri. Najua una mambo mengi sana ambayo ungependa kufanya.
Yeah.
Na yako kwenye pipeline. So we're here for that, okay? We're Shukran. Cheering. You just know that, okay?
Asante sana. It's very fun to talk to you, always.
Asante kwa kuangalia Salama na tafadhali usisahau kwenda kusubscribe kwenye channel yetu. Wakati jamaa anamalizana na shows nige yake pale kutoka samaki samaki, wewe pia unaweza ukaenda ukajiagizia misosi yako. Kuna menu mpya kama unavyoona pale, tunapiga cocktail yetu ile pale ya kuitwa Tetema. Ziko nyingine nyingi sana. Ibuka pale uende ukafanye mambo yako. Tuko kwenye Boomplay pamoja na iTunes na Spotify. Mimi naitwa Salama, leo kwa Salama na Idris. Take care.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Wenuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina mana hukosei. Kiburi kinafanya tujongei. Tunaamka wapya kila day. Slow ila kufika unawai. Chosen na mfuta na I cry. Tukipenda na Mungu na fry. Yeah, mi hisi hitaji ku complain.
Si hitaji ku complain.
Mungu ana bless, it's okay.